hariya waatin namseteetiif dukan barenno feetu ka'atinnen samar namseteeti dhargenno feetu amminnen ka'atin gagarbaati waaqa dhabaati hinfeen kasetitan guyya walbacaqase barsiis keenka ful dura nu oduu akka atin dandeette mu'aat waaqa dura baate mam waaqa dassa kan dhargettu fe'e akka atin gammadaaf nage wanti kasit dhargeette amminen jireen muumma hin qabne dhargettu fe'en.
Hariyyoon keen waan lila isin jalata duub isa isin eebbis fedhu waan isinii ilma isa itaaten fedhu waan isinii durbuu sheetana irra gortanii samar isa argatan fedhu waan nam tokka isirra ballo hin fedhu mana inni nam mul'ba hin jalata.